CKMusicPromos.com.
In a nadina munimbo, Jones of Wonder in another time when I came. Zwans like myself for a chance.
Cause time never went.
Whenever you with a song like this,
know that that DJ Bonnie Peter, no production as a worldwide media.
Pira go bagoni kodi to me na koeta mpere kove kodi. Fitara na koshanga rangu get right that better capture yangu. Vambi bali mpera pounda na keno kununga sesho kubainda hii. Kupopo kashifu da kombo kontama poti kara nangu la kombo. Pona vera sano vasombo shavere chokula ndalionze ni tok tok. Twala komedio ku tiktok. Nola nana sane yonishtu. Pano vevale kwa takaktu. Kula wa family tete ni military kaskuru kadeti. Shirubi le losti tete kuluvanga kona ze losti beti. Ndeye chokula nda kwa tini dibeti. Pano mwidambo na peti nde imbo muchanga kwa tindi kupiti. Mpeni kwa peni na pepo kwa peni kwa pite nintambe kupepe. Simbili mbili I think it's a beba ndeo mfave just kwa tini biba. Wona vene nawe finabo, tontava veki valiawa ninabo. After pop the hell. Lelo wena vale mwena kemwa chapele midi finger kinda ndila muni mbonga. Naliko ninga vali ngoleka kubuli mbonga. Nive na pato funga vali temo musambo. Kule mfo kusama kwa tini vena dusambo. Vene vali lava kwa tumolu. Kupopo kalyoze no kuchindi kamolu. Evali patopu nga topa. Kwenye la pamulu nga chopa. Lelo ne mumbo ne mavi silaki. Topeni kwa piki leta kapito. Kanapita kule nzonsomba. Tapali po balande vati la vendi ngomba. Deo mfuate kino pana. Ze komo ni peso ni kwati ni pana. Tuale chikwela mkwela. No time una kemwa la piki vati mwela. Big money was she tell at young David that she was in a kumona. Now I come back to this sell at that boy. Commander say, she's in a PM. Kaipo. Era Biggie Alonso. Big money stasheni Zeus. Era King Soldier. Freud the Fiend. Brain Boxer. Boss Jet Dab. Ile nani na munimbo. Jones of Wonder nila no time una kembo. Abashala ni kuwaya. Tia imulala. Era T-Bay.